Ndikirizane mizanyo munda mugwanga Uganda hayotegeze zanga na korencha ulubagenda kufumi vigezo eliyava ola eliyavu dembigezo elia sinia eyokuna elia tulivu mwaka bili makumi ya bili mo etano kusunzila kuwa kungu kuma ministry minjikiriza batageze zanti eligezo vini vigena kufumi zibuwa machagulu na korencha walima kakua president na kasero kina una chidiride abakungu kufuwa mchita ungoleche vigezo munda mugwanga cha yunebu okusinka na minister jent kataha mseveni unako regulo nebambuli yafudde mu bigezo bino katino runako rwenkya ku runako olwokutaano ebigenda kubanga bifulumizibwa mu butongole olwonno ate enteekateeka zisobole okutambula obulungi kino nno wekijjidde nga n'abayizi abagenda okugatta ku siniya esooka olunako lwe batandise okusunsulwamu nga olunako rwenkya lwe bagenda kubanga ate bakomekkerezebwa abayizi abali